Izinsiza zikamasipala zidlala indima ebalulekile ekugcineni idolobha lethu liphephile, lihlanzekile futhi lisebenza ngokufanele. Ngokukhokhela izinsiza zikamasipala ezinjengesikweletu sakho samanzi, lokho kusho ukutshala imali yesikhathi esizayo sokuphakela kwamanzi edolobheni laseJohannesburg. Ukukhokhela izinsiza akukhona nje ukufaka imali, kodwa kuwukuzibophezela ekusimameni komphakathi wakho. Masiqhubeke nokucaba indlela yekusasa eliqhakazile ngokuba sikhokhe izikhathi zonke. Lo mlayezo ulethelwa yiJohannesburg Water, abahlinzeki ngamanzi abakukhathalelayo.